We can open our Bibles to John chapter 12.
Ake sifule nama Bible ethu encwadini ngoka Johane sahluko seshumi nambili 12. Ngwadi ngoka Johane sahluko seshumi nambili yone soyifunda.
We can read middle of verse 36, John chapter 12.
Ngwadi ngoka Johane sahluko seshumi nambili mhlambe siqale lapha. Maphakathi nevesi lamashumi amathathu nesithupha 36.
Before we read, shall we still pray?
Ngaphambi kokuthi sifunde akasiphinde sithandaze.
Lord Jesus, bless your word to us that it might be life-giving.
Nkosi, siyacela ukuthi ulibusise izwi lakho ukuze libe ngokuphila uNkulunkulu elisinikeza ukuphila.
That it will be like good seed that is sown in the hearts of everyone present.
Ukuze libe imbewu enhle ekwazi ukuthi ihlwanyelwe ezinhlizweni zabo bonke abalaleleyo.
We ask this through your grace.
Siyacela konke lokhu emseni wakho Nkosi.
Amen.
Amen.
It says here, when Jesus had said these things, he departed and hid himself from them.
Ekugcineni kwevesi lika 36 washo lokho uJesu wamuka wasithela kubo.
Though he had done so many signs before them, they still did not believe in him.
Verse 37 kepha noma ebenzile izibonakaliso ezingaka phambi kwabo abakholwanga kuye.
So that the word spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled. Lord, who has believed our report? And to whom has the arm of the Lord been revealed?
Ukuba izwi lika Isaiah umprofeti ligcwaliseke alikhuluma lokuthi Nkosi ngubani owakholwa ngokushumayela kwethu na? Ingalo yenkosi yembulelwa bani na?
Therefore, they could not believe, for again Isaiah said, he has blinded their eyes and hardened their heart, lest they see with their eyes and understand with their heart and turn, and I would heal them.
Verse 39, ngalokho babengekholwe ngokuba uIsaya washo futhi ukuthi uphuphuthekisile amehlo abo, wayenza lukhuni inhliziyo yabo, funa babone ngamehlo, baqonde ngenhliziyo, baphenduke, ngibaphulukise.
Isaiah said these things because he saw his glory and spoke of him.
UIsaya wakusho lokho ngokuba ebona inkazimulo yakhe ekhuluma ngaye.
Nevertheless, many even of the authorities believed in him, but for fear of the Pharisees, they did not confess it, so that they would not be put out of the synagogue.
Nokho abaningi nasezikhulwini bakholwa nguye, kodwa ngenxa yabafarisi abakuvumanga funa bakhishwe esinagogeni.
For they loved the glory that comes from man more than the glory that comes from God.
Ngokuba babethanda udumo lwabantu kunodumo lukaNkulunkulu.
There are so many things pertained in this portion, but maybe I would like to ask towards the end of this portion.
Kuningi umuntu angakusho ngalokho esikufundile kodwa mhlambe ngingathanda nje ukuthinta ekugcineni kwale ndaba esifundile.
Whose glory do we love?
Thina sithanda udumo lukabani na?
By whom do we like to be praised?
Thina sifuna ukuthi sidunyiswe siphakanyiswe ngubani na?
Some thrive on the praise of men.
Abaningi bathanda ukuthi bakujabulele mabedunyiswa bephakanyiswa ngabantu.
Some die and perish because no one praises them.
Abanye abantu bavele badikibale nje badumale ma kungekho umuntu ozobadumisa.
And maybe your Christianity depends on men.
Mhlawumbe ukholwa kwakho kunike kubantu.
And your love for the Lord or is measured and you evaluate yourself by what you experience others loving you or hating you.
Mhlawumbe uthando lwakho maqondana noNkulunkulu lukalwe noma lulinganiselwa kuleso silinganiso sokuthi abantu bakudumisa kanjani nanokuthi basho kanjani ngawe bakhuluma izinto zini ngawe ngokukuthanda.
You have maybe a long reputation.
Mhlambe kukhona okuhle okunqonywayo kuwena.
Are you concerned about God's reputation regarding you? Not regarding others, but you yourself.
Ngabe wena uyakukhathalela yini, uyakulangazelela yini ukuthi unqonywe, udunyiswe nguNkulunkulu, hayi abanye abantu abaseceleni, kodwa maqondana nawe, wena qobo lwakho uyakukhathalela yini lokho ukuba uNkulunkulu kube nguye okudumisayo na?
And so in this morning service, be mindful. And I want to impress it on you. Consider and adapt your way and your thinking and your understanding according to God's and not according to man's opinions, man's likes and dislikes, and even your own self.
Kakho ke namhlanje kuseni ngiyanxenga ngiyanxusa ukuthi ake niqonde lokhu ke nicabangisise kahle ukubaluleka nokukhulu bokuthi umuntu adunyiswe nguNkulunkulu anqonywe nguNkulunkulu kungabi ngabantu abaseceleni abakhuluma kahle ngawe kodwa kube nguNkulunkulu okudumisayo nokubona ulungile phambi kwakhe.
Maybe we endure many hardships, many disappointments. People have disappointed us and have spoiled our future and our life and our image and our reputation, and we are downtrodden and despised. That's our own verdict of ourselves because of what man has done to us.
Mhlambe kukhona ubunzima nokuhlupheka esesihlangabezane nakho sashaywa izinto ezithile ezahlukahlukene empilweni. Mhlambe kwabakhona ukudumazeka nokudumala sashona phansi sangabi nalo ithemba ngenxa yabantu abathile bebekhuluma izinto ezithile ngathi.
Have we come to serve ourselves? Or have we come to serve people? Or have we come in the first and priority reason to serve your and my maker and he who has put breath into your nostrils and maybe opened your eyes?
Ngabe thina sizibona singabantu abazikhonza thina, abantu ababona thina sibalulekile noma abanye abantu bebalulekile ngaphezu kukaNkulunkulu na? Mhlambe ngoba kungenzeka ukuthi kwathina sesizibona singabantu abakhulu emehlweni ethu ababalulekile kunoNkulunkulu esimkhonzayo.
This was in a time where Jesus said, "Now my soul is troubled."
Lesi isikhathi lapho iNkosi uJesu yayikhuluma khona lamazi ukuthi manje umphefumulo wami ukhathazekile.
And I don't know what to pray for. Shall I say, "Lord, Father, save me out of this situation"? But then he says, "It's for this very reason that I have come into the world."
INkosi yafika la ingasazi khona ukuthi ufuneka ithandaze muphi umthandazo ukuthi iNkosi mhlambe uNkulunkulu ngisuse la, kodwa yafika khona la ithi khona ngifikele sona lesizathu lesi.
And where did he take refuge?
INkosi yalibeke kuphi ithemba layo na?
He could just say, "Father, glorify your name, glorify yourself."
Wafika lapho ithi khona iNkosi uJesu, "Baba, khazimulisa igama lakho, uzikhazimulise wena uqobo lwakho."
And then the voice came from heaven, "I have glorified it and will glorify it again."
lafika izwi liqhamuka ezulwini liqhamuka kuNkulunkulu lithi ngilikhazimulisile igama lami ngizophinda futhi ngilikhazimulise kanye futhi.
And the crowd that stood there, they heard it. They heard it and they thought that it had thundered.
Ba abantu ababekhona lapho bezwa lelo zwi lelo kodwa babonanga muntu base bethi mhlambe beliduma khona ukuduma okuthile khona.
You see what man is like.
Yabona ukuthi umuntu ucabanga kanjani.
Others said, an angel has spoken to him.
Abanye bathi hayi mhlambe ingilosi kade ikhuluma naye.
When God speaks, can you discern? Are your ears open to perceive what he is saying, or do you just say it has thundered?
Uma inkosi ikhuluma nawe wena mzalwane uyakwazi ukuhlukanisa ngempela ukuthi nguNkulunkulu lo noma mhlambe ufana nalabo bantu abathi hayi mhlambe bekukuduma nje kwezulu.
You can just say no, it was a big noise. We just saw lightning flashes. We were just blown to pieces, hailed upon with pounds of hailstones. That's your verdict. In the meantime, God has spoken and glorified himself through his Son. And you are not part of it. You haven't got a tinkling idea of what heaven spoke.
Mhlambe nawe unjalo uthi makwenzeka izinto uthi cha hayi bekuyisenquma nje mhlambe ukuduma kwezulu sibone unyazi nje eliduma izulu kube bekuthi nje hayi kuvele kwana nje imvula nesanquma namatshe efika kithi azosithela ngemvula kodwa empeleni kube kuNkulunkulu okhuluma ngendodana yakhe efuna ukuzikhazimulisa ngaleso sikhathi.
Jesus answered them, this voice has come for your sake, not mine.
UJesu baphendula wathi, lelizwi lifikele nina, hayi mina.
He said, now is my soul troubled.
Wathi kungenxa ukuthi umphefumulo wami uhluphekile.
And the voice came to comfort his troubles.
Izwi lelo lafika uqhamuka kuNkulunkulu lalizele ukuzomduduza limqinisa.
But he says, that voice wasn't for me, but it was for you. And how many discerned and heard that voice? Were there some, I ask, were there some that could discern that voice?
UJesu waphendula wathi lelizwa lizanga ngenxa yami kepha ngenxa yenu. Kodwa umbuzo enginawo ukuthi babekhona yini abaliqondayo lelozwi lelo babeqonda yini lokho okukhuluma kwaNkulunkulu ngaleso sikhathi na.
And then he spoke, but after these things he departed and hid himself from them.
Uma esekhulume konke lokho kuthiwa uJesu wamuka kubo wasithela.
There are times we can say when it seems as if Jesus is hiding himself from us.
Ukhona isikhathi esingafika lapho uzizwela khona ukuthi uJesu kube sengathi uzifihlile usithele kithi.
Times of testing and fierce trials.
Isikhathi sokuvivinywa nesikhathi sokuhlupheka.
But may it not be that Jesus hides himself from you and me. Because of our hardness of heart, because of our eyes that don't see, and our ears don't perceive.
Kodwa kwangathi uNkulunkulu angasiza kungabi ukuthi uNkulunkulu uzifihla kithi ngenxa yokulukhuni bezinhliziyo zethu nangenxa yokungaboni kahle kwamehlo ethu.
Well, I can liken it even to a family life.
Mhlambe lokho singakufanisa futhi nempilo yasemndenini.
That sometimes the children are happy when the father departs.
Kwesinye isikhathi izingane noma abantwana baye bajabule uma bebona ubaba noma beza ukuthi ubaba uyahamba uhambile.
And maybe even the wife rests and heaves sighs of relief.
Mhlambe nomama la ekhaya azizwele ngathi ukhululekile khona umthwalo osukile kuye uma ubaba ehambile.
When the cat's gone, the mice can play.
Kuyashiyo phela ukuthi uma ngabe ikati lingekho eduze amagundane azichachazela nje ayehla enyuka.
If that is the case, the father has not much joy to be around at home. He just tries to fulfill his duties.
Uma ngabe kunjalo ke kuyileso simo esinjalo, chaza ukuthi ubaba akakujabuleli ukuba sekhaya futhi uhleli nje ngoba engubaba efeza umsebenzi wakhe ukuthi ungubaba.
And you, mother, or you children, or you wife, you wonder why your husband just disappears and doesn't come back when you expect him to come back.
Mhlambe nawe njengonkosikazi wekhaya uyambangala ukuthi kudalwa yini ukuthi ubaba vele anyamalale nje angashongo nokuthi uyahamba futhi unimlindele ukuthi abuye ekhaya vele angabuyi unokumangala ukuthi kudalwa yini lokho.
And you are pointing at all the wrongs that your husband does.
Bese ukhomba ngomunwe ke wonke amaphutha enziwa indoda yakho.
But you don't point at yourself that in his presence you are the one who's complaining, who's always got no time, you're too tired. You work so hard. You use all your money to buy all the groceries and he just departs and vanishes.
Mhlambe uyakhohlwa ukuthi nguwe empeleni onephutha, amanye amaphutha ngakuwena ngoba uyakhonona la ekhaya, ukhala ngokukhathala, ingikhathele mina kade ngisebenza kanzima, kufuneke ngithenge lokhu nalokhu, imali ayikho, iphi imali, ukhohlwe bese ukuthi wena oyinkinga la ekhaya kubaba.
The father needn't talk anything. The wife, she just is like the radio broadcasting the latest news.
Ubaba akakhulumi lutho mhlambe la ekhaya kodwa umama nje onesiphephe kakhulu khulumayo ufana nomsakazo nje uye la ekhaya nje oyiradio okhulumayo la ekhaya.
Are you surprised when he chooses to spend his time, even his off time, or his time that he should spend with you, he spends with others who treat him a bit better and who bake and bring him some nice coffee and cake and speak kind words to him than to spend his time with you?
Uyamangala yini nokwethuka yini wena ukuthi nanga ubaba manje akasasichitha isikhathi la ekhaya usehamba usichitha isikhathi sakhe mhlambe uoff emsebenzini noma uneholiday ahambe awusijabulisa nalapho azijabulisa nabo abazomphatha kahle bamenzele amakhekhe bamnikeze ikofi ajabule nabo ezikumnandi la ekhona unokumangala yini mayenze njalo na.
We are the wives that are a help meet to their husbands.
Bapha besifazane abangabasizi emadodeni abo na.
We are the mothers that can see, that can hear, that have no hardened heart.
Bapi omama abakwazi ukuthi babe naleyo nhliziyo enokuthamba bengaziqinisanga izinhliziyo zabo na.
We are the wives that have got an understanding heart.
Bapi omama nabesifazane abanenhliziyo enoqonda na.
And the one day when the father dies, or the husband dies, oh, I had such a wonderful husband.
Uma esekusemncwabeni ke sedlulile ubaba, ibhokisi selaphambi kwethu, awu bekuyi ubaba omuhle lona bengimthanda ubaba.
And you can preach to the congregation about your wonderful Father. And you're not prepared to stand in front of the congregation and say, "This, my father, is in the coffin because I was a vagabond. I was a rebel at home. I didn't listen to his word. I chose to walk my way." The church is not edified. The church has got no pleasure. You sons that run away and walk your own rebellious ways, that you come and speak words over your dad's dead body.
Goba ibandla lingenalutho luhle lingakunikeza khona injabulo obungayithola uhamba uzihambele ngaphandle kodwa ube nesibindi sokuthi uze uzokhuluma emncwabeni kababa wakho osedlulile.
And your daughters,
nani madodakazi,
and you get married without the approval of your parents, and you have the audacity to come and to testify to the church of your wonderful mother or your wonderful father. The church does not want to hear that sort of hypocrisy. When will you wake up?
Nani nini nihamba niye ngaphandle niyoshada ngaphandle nikhethe nishade ngaleyo ndlela leyo enishada ngayo ngaphandle kwemvume yabazali benu kodwa ngosuku lokudlula kobaba wakho noma umama wakho uzala phambili uzositshela ngokuthi ubuhleli kanjani ubumthanda kanjani ubaba wakho thina bandla sifuna ukuzwa zonke lezo zinto zakho nokuzenzisa kwakho zokukhuluma laphambili.
We want to hear a testimony of a son and a daughter that have turned from the rebellion and that serve their fathers and mothers with dignity and with pride.
Thina sifuna ukuza ubufakazi obuhle bamadodana namadodakazi asebuyile kwedukeni kwawo asindiswa azokwazi ukuthi ahloniphe abazali baba ahloniphe ubaba nomama ngendlela ethandekayo kuNkulunkulu.
If you one day want to testify, then start now. Turning from your rebellion, turning from what you are known for, and become a shining light to the church. It begins at home. It begins at home. Stop feeding your own self and your own vindication. Turn, lest evil spirits haunt you by day and by night.
Uma ngabe ufuna ukuthi unikeze ubufakazi bakho ngelinye ilanga, qala namhlanje uphenduke uguquke ezindleleni zakho ezimbi okade uzenza futhi uqale emuva ekhaya la uhlonipha khona abazali bakho ukwazi ukuthi uphile leyo mpilo efunekayo empilo kaNkulunkulu.
Won't Jesus be pleased to spend his time and to be close to those who see what he sees, who perceive what he perceives, to understand what he understands.
Konake uJesu uzoba nendlela ukuthi asondele kulabo bantu labo abakwazi ukuthi babe nenhliziyo ebona ngendlela abona ngayo nanenhliziyo futhi enokulangazelela yokufunda lokho uNkulunkulu abatshela khona.
Will he hide himself from his own who love him, who lay down their lives for his sake, who take up their cross and follow him?
Ngabe uyozifihla yena uJesu kulabo bantu abamthandayo nalabo bantu abazimisela ukuthi bathabathe isiphambano sabo bamlandele na?
Though he had done so many signs before them, they still did not believe in him.
Noma ebenzile izibonakaliso ezingaka phambi kwabo kodwa abakholwanga nguye.
So that the word spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled, "Lord, who has believed our report?"
Ukuba izwi lika Isaya umprofeti ligcwaliseke alikhuluma lokuthi Nkosi ngubani owakholwa ngokushumayela kwethu na.
Thank God for prophets like Isaiah who could be entrusted with heavenly messages that what they were challenging the people about was that which Jesus felt, that which the Father in heaven said, what his verdict was, what his report was about his people.
Makabongwe uNkulunkulu ngabaprofeti abafana noIsaya, abantu ababeshumayela umbiko kaNkulunkulu behambisana futhi nalokhu uJesu Kristu ayekuzwa nakufikela emhlabeni wokuthi kushunyezwe abantu bakaNkulunkulu babuye endleleni.
Lord, who has believed our report?
Nkosi ngubani owakholwa ngokushumayela kwethu na?
Are you busy with God's report? Or are you busy with your own report?
Wena ngabe umatasatasa nombiko wenkosi efuna ukuthi udluliselwe kubantu noma ubhizi umatasatasa ngombiko wakho na?
Children, I want to, you know what reports are.
Bantwana angazi noma mhlambe niyakwazi yini lokho okukhulunywayo lapho umbiko nentshumayelo na?
Who makes the reports at your schools?
Ubani oshaya umthetho nohola lombiko esikoleni sakho na?
Who puts its signature behind every subject?
Ubani okwazi ukuthi afake isigqivizo esifundweni nesifundo na?
Who gives you, awards you the marks for your tests or examinations?
Ubani okukomelisa noma okuphasisayo ngalawo mamaki nokubhala kwakho na?
It is the teacher.
Uthisha okufundisayo.
It's not you.
I wena.
Some people bribe the teachers.
Abanye abantu bayakwazi ukuthi bagwazele othisha.
I heard, just was it yesterday, that some people are involved in occult practices that the devil even shows them the examination paper that they are going to write.
Kade ngizwa nje izolo ukuthi abanye abantu abahlanganiswa namandla obumnyama namandla obunyanga bayakwazi ukuthi bakhulume nawo lawo mandla ukuthi abavezele ukuthi iphepha elizobhalwa ngakusasa noma esikhathini esilandelayo lizobe lithini nezimpendulo futhi ezizophuma lapho.
And then they can prepare themselves for that examination.
Ukuze bakwazi ukuthi bazilungiseleleke lokho kubhala kwabo.
Some maybe sell their own bodies, that they get a good report from their sir, from their teacher.
Abanye futhi kuze gcine labe dayisa khona ngishimizimba yabo ukuze bakwazi ukuthi mabebhala babhale kahle bese bephasa futhi bathole namamaka amahle kothisha babo.
But even if you get a cooked report, your future remains dark.
Kodwa noma ngabe uthole lo mbiko omgunyathi, umbiko ongalungile, ikusasa lakho limnyama buqe.
God is not impressed about your praising yourself.
UNkulunkulu akanandaba nokuthi uzishaye isifuba bese uzidumisa wena, uzincoma wena.
The man that went to pray, who was justified? Was it the one that praised God for all his good deeds and all his achievements and that he wasn't so bad as the sinners?
Lo muntu ohamba eyokhuleka ngabe wabongwa yini ngokuthi ke wafike wazincoma yena esho ukuthi muhle, wenza izinto ezinhle, wenza izinto ezedlula nalo oyisona oyeseduze kwakhe na?
Who was justified? It was the one who beat his own breast and could just say few words, not of praise, but of sorrow and of repentance, saying, Lord, have mercy on me, I am the sinner.
Kodwa owalungisiswayo ngempela owathola ukusizakala yilo owamakude washo amazwi ambalwa nje wathi inkosi iba nomusa kimi mina soni.
Who has believed our report, O Lord?
Nkosi ngubani owakholwa ngokushumayela kwethu na?
To whom has the arm of the Lord been revealed?
Ingalo yenkosi yambulelwe bani na?
There are some that aren't even concerned that the arm of the Lord should be revealed in their time, in their lives.
Kukhona abanye abangenandaba nanokukhathalela ukuthi ingalo yenkosi yembulwe kubo esikhathini sabo, yelulwe isanda inkosi yelula ingalo yakuyo esikhathini sabo nasekuphileni kwabo.
I'd like to share some portion of two brothers whom England experienced in the 7th. They were born, one was born 1703 and the other in 1707.
Ngithanda ukuthi ngixoxe ngalendaba nje yeyinsizwa zaseNgilandi ezaphila umunye ngo 1703 omunye ngo 1707.
The names were John and Charles Wesley.
Laba ke omunye kwaku John omunye ku Charles Wesley.
John and Charles Wesley were among the most notable evangelists who ever lived.
Laba ke bobabili baphila esikhathini la abavangeli noma abashumayeli bevangeli babedume kakhulu ngaleso sikhathi futhi benza izinto ezibalulekile.
John Wesley is credited with staving off a bloody revolution in England such as occurred in France.
UJohn Wesley ke uthathwa njengomuntu owaba waphila esikhathini la kwakuba khona ukuchitheka kwegazi nezimpi nanokumela inkolo okufana nalokho okwenzeka eFrance.
Both preached, both wrote hymns.
Laba bobabili bashumayela futhi bobabili babhala amaculo aculwayo.
I think Charles Wesley composed about 6,000 hymns and songs.
Ngicabanga ukuthi mangenza iphutha uCharles Wesley lona waqamba amaculo angaphezulu kwezinkulungwane eziyisithupha.
John is noted more for his sermons, Charles for his hymns.
UJohn ngalena ngawoluhlangothi waziwa kakhulu yena ngezintshumayelo zakhe ezinhle bese kuthi umfowabo uCharles lapha waziwa kakhulu ngokubhala amaculo aculwayo.
One of them is, "And can it be that I should gain an interest in the Savior's blood?"
Elinye lamaculo alibhalayo yilo lele lithi, "Kungenzeka yini ukuthi ngizuze mina kulokhu okuhlupheka kuleli gazi elibaluleke kangaka lenkosi uJesu Kristu na?"
John one day said, "It is diligently to be noted that faith, which brings not forth repentance and love and all good works, is not the right living faith which is spoken of."
Wabhala la magama ke wathi kumele ukuthi kubaluleke kuqaphelisiseke futhi ukuthi ukholwa okungalethi izithelo nokukholwa okungekuhle nokuthemba futhi okungalethi empumelelo ukholwa lokho okungenamsebenzi okungasho lutho kumuntu.
But a dead and devilish one.
Kodwa okufile futhi okunosathane ngaphezulu kwalokho.
Is it possible that our faith can be devilish, inspired by the devil?
Kungenzeka yini ukuthi ukukholwa kwethu kungagcini ngokufa nje kodwa kube sekuba nobusathane futhi phakathi kwabo?
Do you hear what John Wesley, what he said in 1760, 1780, 300 years ago?
uyakuzwa lokho kusho uJohn lana uJohn Wesley ukuthi wathini ekhuluma lamagama eminyakeni ecishilinganisela emakhulwini amathathu edlule ekhuluma ngalendlela akhuluma ngayo.
What is God's report about our faith? Is it a dead faith? Is it maybe a devilish faith?
Ngabe thini ukukholwa kwethu nempilo esiphilayo nombiko esiwudlulisayo ngabe unjani na? Ngokufile noma mhlambe kunobusathane noma kunokuphila na?
Now here is something written about John and Charles Wesley's parents.
Ake sizwe ke manje okubhaliwe lapha ngabazali balezi insizwe ezimbili uJohn kanye noCharles.
What a difficult life.
Impilo enzima kangakanani le.
She was the 25th child in a dissenter's family.
Umama wabo wayengowa kwamashumi amabili nesihlanu emndenini akhulela kuwo ungaphili ngendlela kahle.
Though brilliant, she procured little education.
Noma wayihlakaniphe kangako kodwa nokho wayengenayo imfundo esezingeni eliphezulu.
Though strong-willed, she lived in a male-dominated age.
Noma ngabe wayengumuntu ongathi unokuqotho obuthile kodwa waphila nje impilo leyo elingana neyabantu bonke.
She married an older man and bore him 19 children.
Washada nendoda esindala kunaye kodwa bazala izingane ezishumi nesishiyagalolunye 19.
9 of them died.
Abayishiyagalolunye 9 badlule emhlabeni.
Her house burned up.
Indlu yakhe yashiswa ngomlilo.
Her barn fell down.
Kwase kudilika okunye kwadilika.
Her health failed.
Impilo yakhe yashona phansi.
And she lived with a wolf at the door.
Kodwa waphila ngaleyo ndlela aphila ngayo ngaso leso sikhathi sobunzima.
She was Susanna Wesley.
Igama lakhe kwakuyu Susanna Wesley.
Samuel and Susanna married in 1689, began pastoring in dreary little Epworth in 1697.
Bashada ke ngaleso sikhathi leso base beqala benza umsebenzi ngo-1957.
They served there 40 years, enduring hardships like these.
Basebenza kuleyo ndawo iminyaka engamashumi amane behlangana nobunzima nokuhlupheka futhi ngaleso sikhathi.
Samuel's salary was so small, and he so incapable of managing it, that he was thrown into debtor's prison, leaving Susanna to fend for herself.
Iholo ngoba lalincane kakhulu wayelithola uSamuel lona kwadingakala ukuthi angene ezikweletini eziningi kwadliwa yonke into yakhe wazithola esesenkingeni washiya umndeni wakhe nonkosikazi wakhe bese kuhluphekeni.
They had a disagreement about Susanna's ministry, for her Bible lessons drew more listeners than his sermons.
Kwaba khona futhi nokungaboni ngasolinye ngesikhathi ke unkosikazi wakhe uSusan eba nemthandazo yokufunda iBhayibheli kwenza abantu abaningi kuye kunendoda yakhe eshumayela ngaleso sikhathi.
Susanna gave birth to a daughter during the election of 1705.
USusanna lona ke wazala indodakazi ngaleso sikhathi sokhetho ngo-1705.
The nurse, exhausted by overnight revelry, slept so heavily the next morning that she rolled on the baby and smothered it.
Unesi walala phezu kwengane ngaleso sikhathi ingane yadlula emhlabeni.
Susanna herself was often bedfast, having to delegate home duties to the children.
USusanna qobo lwakhe wayengumuntu wayefuna ukuthi aphokophelele ukuthi asize izingane zakhe ziqhubekele phambili.
But several of her children were so wayward that she called them a constant affliction.
Kodwa ngenxa ukuthi izingane zakhe zazi le ndlela aphila ngayo wakwazi ukuthi ke azifake endleleni noma kwakukhona lokho kungazwani kahle khona ukuxabana okuthile okukhona ekhaya.
Her brother, having promised her a sizable gift, disappeared mysteriously and was never heard from again.
Noma umfowabo wayemthembise isipho esithile ngesikhathi esingaphambili kodwa kuthiwa wanyamalala nje emveni kwalokho akaphindanga amthola ukuthi ukuphi nendawo.
Finally, on July 21, 1731, Susanna described an accident in which her horses stampeded, throwing Samuel from their wagon and injuring him so that he was never well from that day.
Kuthwake eminyakeni elandela lapho uSusanna lona wazithola esebhekene nenkinga enkulu yengozi ngenxa yokuthi uSamuel indoda yakhe wayehamba ngehashi belinyilanga inqola leya babehamba ngayo ihashi lamkhipha wayeselimala okwadala ukuthi angabe aphinde abe ngcono lulame kusukela ngaleso sikhathi.
A difficult life. And yet, the parsonage at Epworth was destined to become the most celebrated in English history, for from it came two of the greatest evangelists of all time, John and Charles Wesley.
Impilo enzima kakhulu abahlangana nawo babhekana nawo ngaleso sikhathi kodwa lo msebenzi lo ababequba ngaleso sikhathi waqhubeka wathola amandla kwabakhona izithelo ezinhle okwathi ngokuhamba kwesikhathi kwasekuqhamuka abavangeli abanokushumayela ivangeli ngentshisekelo okokuyilamadodana amabili uJohn noCharles Wesley.
And the mother who raised them shook the world.
Umama ke wabo wabakhulisa nguyo onyakazisa umhlaba.
I heard also that when she said goodbye to her two sons to become missionaries,
ngezwa futhi ukuthi ngesikhathi esevalelisa amadodana akhe lawa esehamba laba abaphenduka baba ngabashumayeli.
She said, oh, I wish that I had 10 sons that I could give to the mission field, that I could give and devote to the Lord for his service.
Wathi bengingafisa kangakanani ukuthi kwangathi nginamanye amadodana futhi ayishumi ngaphezu kwenu azokwazi ukuthi ahambise ivangeli wanikele kuNkulunkulu aqhuba ivangeli.
It could have been a time where they maybe at times cried out and said, Lord, where are you? You seem to be hiding yourself in all our difficulties.
Mhlambe sikhona isikhathi ezafikayo nakubona lapho babekhala khona bethi inkosi kuphi na kube sengathi uNkulunkulu wayifihle ubuso bakhe kubo.
But it was as if their hearts were yearning that the arm of the Lord should be revealed.
Kodwa kube sengathi ke izinhliziyo zabo namehlo abo ayilangazelela ukuthi ingalo yenkosi yembulwe kubo.
It was as if the Lord loved them and loved this mother that she could bring up these children.
Kuba sengathi uNkulunkulu wayebathanda ngendlela yesimanga laba kangangoba waze kwenzeka ukuthi lo mama lona akwazi ukuzala abafundisi namadodana azoqhuba umsebenzi kaNkulunkulu emhlabeni.
And God, so to say, could save England in a time of great need. And as we have heard, nearly a bloodbath as occurred in France.
Kube sengathi uNkulunkulu wasebenza ke ngaleso sikhathi walisindisa izwe laseNgilandi ngendlela alisindisa ngayo njoba sizwile ukuthi kwacishe kwafana nokuchitheka nokugobhoza kwegazi okwenzeka lapho okucishe kufane nalokho okwenzeka eFrance.
Are you concerned about your report? What is being reported in heaven about you?
Ngabe khathazekile yini nokuhlupheka yini ngokuthi ke kubikwani ezulwini ngawe iziphi izinto ezikhulunywayo lephezulu maqondana nawe na?
Or are you trying to fabricate? Are you trying to keep your eyes on yourself self-indulgence, self-image, self-glory, self-justification.
Noma mhlambe uzibona wena nje kuphela uqobo lwakho uzibona kuwena ozozithethelela nokunguwe ozobaluleka ube semqoka phambi kwamehlo akho na.
There is a hand over you that is busy writing your report, and he will have the last signature over your life.
Kukhona isandla ongasiboni wena kodwa esimatasatasa sibhala umbiko ngempilo yakho ukuthi uphile kanjani siyabhala lesandla ngezenzo zakho zenzileyo.
Therefore they could not believe, for Isaiah again said, he has blinded their eyes and hardened their heart, lest they see with their eyes and understand with their heart and turn and I would heal them.
Ngalokho ke babengekholwe ngokuba uIsaiah washo futhi ukuthi uphuphuthekisile amehlo abo, wayenza lukhuni inhliziyo yabo, funa babone ngamehlo baqonde ngenhliziyo baphenduke ngibaphulukise.
God longs, and maybe your inward soul longs to be healed.
UNkulunkulu uyafuna ukuthi akusindise akuphulukise mhlambe nengaphakathi kwa lakho enhlizweni ekujuleni liyakufakazela lokho ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi akusize.
He alone can heal.
Kuye yedwa ongakwazi ukuthi akuphilise.
You don't have to forgive yourself. Forgive yourself. You need to forgive others. That's biblical. The Bible doesn't talk about forgiving yourself for what you have done. You need to seek forgiveness from God and in turn seek forgiveness from men whom you have wronged and acted wickedly against.
Akudingi ukuthi lokhu usebenzisa leli gama lokuthi ufuneka uziqolele wena, uzithethelele wena ngaphakathi. Asikho isidingo salokho. UNkulunkulu okudinga ukuthi akuxolele, akuthethelele emacaleni akho wenzile. Uqolelwe futhi nakulabo bantu obanile, abantu obangabaphathanga kahle, kube yibona ozoxolisa kubo. Usho ukuthi uyaxolisa ngalokho okwenzileyo.
Don't you see the glory of the wonderful eternal gospel?
Awubonini ukubaluleka kwaleli vangeli elihle laphakade na?
Have you shut your eyes to that?
Noma mhlawumbe wavalile amehlo akho maqondana nalokho.
Don't you want to see the light that shines in the darkness and turns darkness to light?
Awufuni ukuthi ubone lokho kukhanya okukhanya ebumnyameni bese kuguqula lobo bumnyama kube ukukhanya na?
Don't you want your hardened heart to soften? Don't you want the gospel and Jesus's words to penetrate your heart, that you pray, Lord, let your word strike this hardened heart of mine and break it, that your light can come in, that I can see things as you see them.
Wena ufuni ukudedela uNkulunkulu ngezwi lakhe liyithambise inhliziyo yakho phakathi. Awufuni ukudedela lokho kukhanya kukaNkulunkulu kungene enhliziyweni yakho kukhanyise. Awufuni ukuthi udedele ingalo kaNkulunkulu kube yiyo ezokusebenza bese ubona izinto ngendlela uNkulunkulu abona ngayo na?
Last night I read about Jacob.
Izolo ebusuku ngifunde ngoJakobe.
And Jacob needed to meet his brother.
UJakobe kwakudingekile ukuthi ahlangane nomfowabo.
And what did Jacob do?
Wenzani uJakobe ngaleso sikhathi na?
Jacob, he took all his possession, all everything that was dear to him, and he put it across the river. He sent it away, and he did something that no one else, I think, told him, or he didn't know about it. No one else before him.
uJakobe ezohlangana nomfowabo wawelisela konke ayenakho ngaphesheya izimpahla zakhe izinto ayenazo waziwelisela ngaphesheya wasala ngeneno yena wenza into engakaze yenziwe futhi into akungekho umuntu wayemtshelile ukuthi makayenze
and he remained alone
wasala yedwa kuleyo ndawo
not alone with his image Not alone with his grievances, not alone with his self-pity.
Wahlala yedwa kuleyo ndawo kodwa engehleli lapho enenhliziyo ebalisayo, inhliziyo ekhononayo, inhliziyo yokuzidabukela ukuthi uyedwa kuleyo ndawo.
He remained alone with a man.
Wahlala yedwa kuleyo ndawo wabambana naleyo ndoda.
And somehow he realized he is the one that will be able to prepare me to stand or to approach my brother.
Ngandlela thile uJakobe waqonda ukuthi le ndoda ahlangana nayo manje iyona ezomsiza ukuthi ilungiselele ukuthi ahlangane kahle nomfowabo.
And he wrestled throughout the night. Just imagine. Have you ever wrestled for an hour? But throughout the night, till dawn,
kuthiwa wabambana naleyo ndoda ubusuku bonke, hayi awe lodwa, wena osowakwenza yini lokho na, wabambana naleyo ndoda ubusuku bonke kwaze kwahasa ngakusasa.
And at dawn, the man said, let me go.
Uma sekusile ngakusasa, le ndoda yakhuluma noJakobe yathi ngiyeke manje ngidedele ngihambe.
Jacob said, I won't let you go lest you bless me.
Le ndoda yathi ngeke ngikudedele uhambe ungekangibusisi.
And then it was said, you have wrestled with man and with God and have overcome.
Wase kuphuma lamazi ukuthi wena ke ulwe nabantu ubambane nabantu kanye noNkulunkulu wanqoba.
And wasn't that enough? For the Lord to say, all right, I will do as you have asked.
Kodwa bangathi kwanganele lokho ukuthi inkosi besithi hayi kulungile ke Jakobe sengizokwenza njengoba ushilo manje.
The Lord just touched his side.
Inkosi kwadinga ukuthi imthinto ohlangothini.
And he was a limping man from that moment.
Waba ngumuntu oqhugayo kusukela ngalelo langa.
He couldn't do what he could have done earlier.
Akakwazanga ukuthi aphinde azenze kahle izinto ayezenza ngesikhathi esingaphambili.
He was weakened in his capabilities.
Waba ngumuntu ongathi uyaqhuka kube sengathi ukhubazekile akakwazi ukwenza izinto ngesikhathi njengoba kade ezenza ngesikhathi esingaphambili.
And it was a sign and he could always remember My limp, my ache is because of God's touch.
Kwamkhumbuza lokho njalo isikhathi nesikhathi ukuthi lokuqhuga kwami kwadaleka ngesikhathi uNkulunkulu engithinta.
And God prepared his way that he found favor in the eyes of his brother.
uNkulunkulu wayimlungiselela ukuthi afike athole umusa nesihawu mayesehlangana nomfowabo.
And he could be numbered among his fathers, Abraham, Isaac, and Jacob.
Kwaba ukuthi ke aphinde abalwe futhi kuleso sibalo sobaba bakhe kuthiwe uAbrahama, uIsaka, noJakobe.
Heaven's God was his God.
Kwaphenduka kwaba ukuthi uNkulunkulu wasezulwini abe uNkulunkulu wakhe futhi.
May the Lord bless these words to us. That we can see what he sees, perceive what he perceives.
uNkulunkulu asize sibone lokho akubonayo ngendlela akubona ngayo nangendlela silandele futhi ngalendlela uNkulunkulu alandela ngayo.
And that the arm of the Lord can be revealed.
Ukuze ingalo kaNkulunkulu yembulwe futhi kithi.
Siyabonga inkonzo sesitholile. We thank the Lord for this word that we've received. If you go out with this in your heart, in faith, the heart of the matter for this word is in faith. Because in another part it says, if we believe, as the scripture says, rivers will flow from us. And then somewhere a man stood up and said, it's impossible. A river cannot flow from a man while he's alive. And I said, stop, let me explain it to you. It says spiritual rivers. But that man decided to leave us and to depart from us.
Lana abakholwa izimanga ezenziwa uJesu.
And these don't believe the miracles that Jesus have done.
Noma enza ziphi imanga abakholwanga.
Whatever miracle he does, they don't believe it.
Nathi mhlambe sikhona nje asikholwa ukusebenza kwenkosi Jesu.
Perhaps even we who are here, we don't believe the way that the Lord is working.
Ubusisiwe lo muntu okholwayo ukusebenza kwaNkuluNkulu.
And blessed is the man that believes the way that God is working.
Ukholelwa ukuthi mawuvuma izono komunye uzokwazi ukusizakala.
Believing that when you confess your sins one to another, that you can be helped.
Ukholelwa ukuthi noma izono zibovu ziyakuthethelelwa.
Even if your sins were red, they will be forgiven.
Ukholelwa ukuthi umuzi hlambulula nawe uyothethelelwa futhi njengoba yena ehlambulukile.
If you cleanse yourself as he is being cleansed, you will be forgiven as well.
Ileso sikhathi ke ozokwazi noma ukwazi ukuthi mangabe ngizithoba ngixolisa la ngizokwazi nami ukusizakala.
And that's the time when you humble yourself, you understand, if I repent from this, I can be helped.
Nani bantwana yebo niyeze enkonzweni niyaya ngamasonto nangani ungabi nje uthi ulandela abazali usuyakholwa yini na umbuzo wami.
And even you children, don't just come to church following your parents. The question is, do you really believe?
Ngibona abantu befika bevuma izono zabo ngithi lo muntu uyakholwa ukuthi uma kuthandaza naye uzothethelela.
I see people coming, repenting, confessing their sins, and I say, when this person confesses and he believes, he will be forgiven.
Noma ngabe unesifisini uma ngabe says ukuthi ngenkathi ngifikile kwasiza abantu, ngenkathi nifikile uNkulunkulu wangiphulukisa kulesi sifo, ubona ukuthi lo muntu wayekholelwa yilokho.
And a person comes here, doesn't matter what disease he has, but if he believes that God can help him, you see he's healed and you know he actually believed.
Noma ngabe uyathandaza, thandazela into ethile, uma ungakholwa ukuthi uzoyithola leyo nto, ngeke uyithole.
Even if you pray for something, if you don't believe, you'll never receive it.
Kodwa mawukholwa ukuthi mangiguqa ngedolo ngicela lento uNkulunkulu ekunika, kholelwa yilokho uzoyithola.
But if you believe and you kneel down and say, pray to the Lord in faith, then God will give it to you.
Umucelela nothile ukuthi laba nalaba uNkulunkulu siyabacelela ukuthi basizakale. Uma sebesizakala, ukholelwa lokho bazokwazi ukusizakala.
And if you pray for people to be helped, so and so, Lord, we pray them to be helped. If you pray in faith, they will be helped.
Kodwa uma umuntu esesebumnyameni, awu indlela zakhe zihamba ngobumnyama.
But if a person is living in darkness, his ways are dark. Because it can be night here. And people will look for the different doors, that door or that door. But because it's dark, they don't see it.
So hambe shayise, 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 atina situ shayisa, ngogo ngogo esizulu sethu tumtumayona uyashayisa.
And then they go and they knock each other. And in Zulu they say, if you have a crash, then you've sinned.
Umuntu angasazisi ukuthi mangikhuluma kanje sengiyona sengiyashayisa.
And a person doesn't know, if I speak like this, then I've crashed, I've sinned.
Umuntu kodwa onomoya kaNkulunkulu uzohlukanisa ukuthi lelisi njengilikhulumile awukhona sekwenzeka empilweni yami. Khona lapho siyaxolisa.
And the person who's got the Spirit of God, if he speaks and he realizes, no, that which I've done now is wrong, right that very moment, he says, I'm sorry.
Ngisho noma ngabe ingane yakhe, noma ngabe umkakhe, athi awu ngiyaxolisa.
And whether it is child or even his wife, he says, I'm sorry.
Lapho sezozwa ubumnandi enhlizweni yakhe ukuthi ulalelile umoya kaNkulunkulu. Le nkulumo ayikhulumile ayinhle.
And then he'll experience this joy of the Holy Spirit inside. That which I have said, the Holy Spirit told me, I've done it and I've obeyed. And then you feel that joy.
I sound.
Not just churchgoers.
Hayi ukuthi ngiyakwasiza abantu ngiyosonta nani 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 umoya wokusonta kuphela empilweni yomuntu.
Not that I'm going to Sizabantu just as a church going. This church going is the end of people.
Umuntu udinga ukholwa. Lithi iphiculo kholwa ungayeki. Kodwa umuntu maye nalokhu ukuthi ngiyahamba nje ngiyalandela nje.
A person needs to have faith. If you have faith, things happen. But if you just go and say, well, I'm going along with the crowd, I'll be there as well. If you ask a person, do you really believe in that church? Then you say, well, I'm a follower. And then you realize this person is just thinking, should I really believe? Should I really with my whole heart, or I'm just following? But if his faith has come to an end, you'll find a spirit of criticism in him.
No man kuluma nje manje umuntu said, aw, asaqedingani moya okusola lo.
Even while I'm speaking to you now, and you say, why is he speaking so long? Why doesn't he stop? That is criticism. Well, we've heard the sermon. Right that moment, the demon goes in. Darkness enters into your heart. But those who've got the Spirit of God in them, they experience this joy in their heart. He finds that his faith is revived in his heart. If we go to church on a Sunday, we go there to be revived spiritually. You see a dark coal. If it comes to where the burning red coals lie, and you put it amongst them, it'll end up being red hot on fire. Be careful for your friends. Are they alive or are they dead? And they can make you this dead black coal.
Bathinta ngama cellphone.
They connect with other with cell phones.
Izinto ezibukala ku cellphone.
And the things that they look at the cell phone.
Zikudonsela ekholweni noma cha.
Do they draw you to faith or not?
Umcabango oyicabangayo donsela ekholweni noma cha.
And your thoughts, do they bring you to faith or not?
Ingakho ngithi sihloko nje sale nkonzo yasiza ukuthi sisibizelaphi ekholweni ukuthi ekholweni kwakho nokukholwa ungakanani.
And that's why I said the heading for this sermon is faith. And your faith, where does your faith take you?
Ascenders.
Shall we pray?
Nkulunkulu wethu, siyavuseleleka emoyeni wethu.
Our Heavenly Father, we are revived in our spirit.
Ngendlela Nkosi sesizwe ngayo.
In the way that we've heard, Lord.
We are standing, Nkosi, uqinisa ukholo lwethu.
Lord, you love us and you strengthen our faith.
Ngenkonzo esesizwile.
Through this sermon that we've heard.
Nosizelayo Nkosi ukuthi akavuthe emoyeni, kufanele Nkosi azihlolisise Nkosi ukuthi lapho Nkosi lapho ayilahle Nkosi khona Inkosi.
And the one that doesn't experience this burning in of the Spirit in his heart, that he should search himself and say, where have I lost the Lord? We heard, Lord, that you left them and disappeared. It's good if a person discerns whether he still has the Lord or whether he has left him. May we discern in our hearts, Lord, whether we're walking with the Lord day by day.
Amen.